Onye balu onye ta n'ụzọ, afụzọ ba ndị ọzọ. Onye balu onye welu nọmba, ọ bụrụ abaghị idezi ọgwụ.
Ọ ga-atọ mọ, onye jego bụkwasị lụna dị n'anụ. Ọkpụkpa dị ala udo, onye balu ya dọkwa n'aka na jesi. Nwoke na nwoke rabụ n'ọnụ, o seti atọ mọ si zo iri. Agi lego vana luna mba kama kapo ge onye mbu. Maka ne jiri wake go moto, abata lo gala nyana loto. Thomas me chani ina bom 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 tai jego. Gino gala kapo bo, ite ni pa ni ziba. Oje go jogu na fa, use tai na le java.
Ewo no si mi neba. But the people are, oh, yeah, make you delete you. They won't go be a boy. Listen, I say, but the people are, oh, yeah, delete yourself. Yeah, I don't know what my body is. Ni panali begina nku asini balo na jofia ona wa imana ni biye imane tuwe ni obanje bana kanza wana obanje bamu mati fe manje iyo koko mbase bama susi chuku mebi uwa amado ni newe bido nisi mwelu choya buto mosi yo. Almost in an Asia side, women they hustle, we are you do. Women they suffer, we are you do. Hey, a bag in a loaf of number, a fool's of bangers. A woman no see me never. So, this is a job. A woman better be to buy. Boy, I make you delete you.
I'm
going to go to the hospital.